Jumbo Ilile.
Exclusive to ZambiMusicBlog.co.
Fide. Foba Duvile. Foba Duvile. Yeah. Black ninja ninja ni nebo wine yes. The one who cute body at ne di wedi mo ones. Jumbo. One minute ne talk time na nya mystico. Jumbo. Watu mona kubalala watampako. Jumbo. Nebo fide efe wanchi wakuno e. Jumbo. Ule mona tivufi kashi mpishe nke. Jumbo. Jumbo idile taki ebo nangu tropico. Jumbo. Chikuru na upanga sana ngu di nefiko. Jumbo. Fupo tof na malavu nebo java mwai. Jumbo. Ukupele fumuaka na nistewe guy. Jumbo. Amba bula fulopu kai vundula kamuntu. Jumbo. Wipishati fiapwa o nishita fiabe fintu. Jumbo. Omulo isino afakatabu mfuwa napo. Bale tila nkabalo ya bali kuchupo. Basle ya life ya boya disakosa. Gata upopo kenishi kwa baku ifisa. Asoli nyaba gai nishita ukwete. Kula boksa ina walala no mkote. Wewa mbepe lati baby I'm pregnant. Nanai kata ukapumwa kunse na mkati. Ubupupu simbo ya buleve no upuwa. Maume mwana kashi onse kufumye chifuwa. Ubudimi waka lejon tabuta larika. Waepusha we mwine nishu kutarika. Kupa enshike nenebo na difumi nebo. Remember time with ya baby warintu. They book is a female she wants to be there. By then, I defend Neka Chile. Londo wants to know how to do the white pusha. I came to take my mush nish naiwe. 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 I came to Nebo Zakaria wishi wa kwa Kaisale. Yama tupila tongolefu achiku babi. Sex is sweet but food ya liloa. Dala wae kuta face before tauladia. Yomuti mamulefu habadi toba kali. That's why nowadays janga dila na maule. Mba wamebe nebe nefo ba isamba menshi. Foba potele ngwena na matakumu menshi. Lesu ngila mango bambi badira na soti. Kala nare tila nkopa kadina asoti. Mba padi love salapo chintwiti suma. Uiteme mubi kobola mufia upuba. Yata mayo eva vuna ndula kadafi balo na devi mwashimpeni kwa makofi wasani yofia kukafu wafechabe kumatumo nengolefu abatambe kumanda wa midanzo apone na mwaicho lefu abato na wakamba fumia kumzuru nivajela yonga wa mfope chadila umusano anisha boza ifudila jehova taile mwone nukuno kikadile badiaba nensipari ya baba sana na madile taila tai tatala ya poku Thailand so taila kentai tai pamona banandi delivale tila baba na bashuga dadi apapene fiapa kwenye vipo fiaba nani. Jumbo. Mwome tatala popo wena sapula fi. Jumbo. Mkeye shaba nobo kamono
Steven Peter. Jumbo. Dexter. West Nick. Sub Black. Mr. J. Jumbo. LMZ. Boniface. Jumbo. Ella. Biggie Manjera yo. Jumbo. Skelele. SKZ. Jumbo. Ella. Clint CB. Jumbo. Bashimalama. Banamalama. Jumbo. Jumbo.